Nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, msupa doti ndani jama ni ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, oi, karetu msafi mbota diura kishuwa mawaya. Imbaka kwaya, Cobra ni king, Bazu ni giant, tangu tene breeder mini short wire. Leta zogo ndota finyo na players, rap game nimesimama kwa daya. Sembe na mala na kunde kwa daya, tabia za bahana ngoza Diana, zitafanya nfate dini kwa science. Nikikafunga na kopi jalango na pull up na bima, kwanza ki drop top. Mkwela lijifanya high class, after mechi sell dishi ma popcorn. Kwa shingo wire zimebeba makara, Troy imefura kwa mbosho. Vile unapupa karefa wa race, undertaker na wapiga ma tombstone. Vile na wastua kama box X, ndege maziwa na zioshanga tuna top X. Itabidi wamejua bado sindia chosen, opa lichukwa ndani ya tank kama Cohen. Niko fully loaded, sijai kosa content. Delivery noma mistari nafikisha doorstep. Tuko tuma moshi kati kofi ya rocket. Rida umolo kuwa shua hii ni problem. Na siezi ngoja kuinvest mamita. Zitaletwa na ngoma na piga. Tough clan na igeuza kanisa. Juma kosa inapata na sifa. Kasi TK ni brewing kwa speaker. Piga mrazi na chupa kwa kichwa. Mina pata baraka siki smart. Wengi wao walikama wakapita. Sini shocking kabla nka we bado unambogi. Mina zoza one man. Mini head bad daddy staff una nyamba. Na nachia depa na princila wama. Niko bypass 105 na kanyaga. Kuna maganji na fuata langata. Apo mneti ona hitigi sana. Na tukipatano wako nava. Nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, msupa adoti ndaini jama ni ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, oi, karetu msafi mbota diura kishingo mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.
Randa ni chafu wa shoti umefika jo Johnny Kubaya. Mini moto na vile na wasan, Johnny Kufaya. Tuliono kizo za nandechu kwa ajuka Johnny Kuhaya. Na vile ushoda na gawi yo matu je Johnny Mal. Okay. Brida linisho ojini na banga. Nkama mbia tuma maniga I got you. Na justaki ma story za mbanga. Vide pigi mchana sababu ya kafu. Lazima nipate briefing ya mutai. Nijue kesa skapi sofa apa nai. Na Johnny Kuka toto jifanya sorry. Lakinda ni ndani otakuwa na furai. Itabidi ni harakishi ndo nisepe. Isi para misto sinilete. Ata mukilalamika mina tambulika. Sisi choma picha ama vepe. Na nyikuwa nguvu nyangarika. Na bachapa vita na mkikasirika. Ni wateke ni wanyanganya sling na timba. Na junyi mwajinga ni vibare tumba kamini tosheke. Na mina watafuna kama PK. 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 Jamba na njoti na ingoma lazima iwa shike.
Shike.
Shike. Shike. Mababi mangoki kolabo noma omolo na TK.
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 Mafala watoshi na kani bas basi muwitishe.
T-shirt.
Tukizudushe na ile pese Valentino Rossi. Tukifika basi ni nuru tuko kwa teli kwa mbulu kutoka Nyeri tuburu maka Nyeri tumukuru. Tukimaliza na nanai tunafika na kuru na juisi kazi ya bude bude toa ushuru. Mashode wanalia oh that's a bad man. Hey. Bonga taka tukuskup up na dustpan. Red carpet tuna pull up na Mustang. Luku ya Gikomba tumepulizi ya Vassman.
Yeah.
Competition imerushwa kwa trash can. Nyuma studio mumekuja for half time. Even though vile na malizi ya Vass OG. Motherfucker nime pull up na tap.
Nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, msupa atoti ndaini jama ni ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, oi, karetu msafi mbota diura kishingo mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.